nifanya sili silali. Penzi lako litamuani. Muda mwingine unanivuruga mama we. Ila kukuwacha sidhani. Silali.
Yani halua, pende sukari nisha nogewa. Moyo chukua, sumu asali mina jilamba.
Yani halua, pende sukari nisha nogewa. Moyo chukua, sumu asali mina jilamba.
Baby nogeshe, nogeshe, baby we, baby we. Baby nidekeze, dekeze, baby we.
Zidisha mapenzi zidisha, uendo peke mekuchagua. Zidisha mapenzi zidisha, kama ni pete nitakuvisha. Zidisha mapenzi zidisha, uendo peke mekuchagua. Zidisha mapenzi zidisha, kama ni pete nitakuvisha.
Wala usijali wanaosema mama we.
Mama mama.
Ati nitakutumia kesho nitakuacha we.
Mama mama.
Kwenye mahaba ndini umenishika baby. Kufurukuta sidhani mana kwako maujanja sina mimi.
Kama pesa shilingling nitazitafuta. Nikuvishe na ring ring, pete na mavumba.
Bila wewe usiku silali.
Silali.
Pole pole baby mimi takubeba, nidekeze mami sije choma mwiba. Pole pole baby mimi takubeba, nidekeze mami sije choma mwiba.
Zidisha mapenzi zidisha, uendo peke mekuchagua. Zidisha mapenzi zidisha, kama ni pete nitakuvisha. Zidisha mapenzi zidisha, uendo peke mekuchagua. Zidisha mapenzi zidisha, kama ni pete.
Sacred records.